Capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi. Mbaadi ɓernde Allah.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heeɗiɓe, amin calminoone innde Allah joom jamo. Jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol lelningol, mbele ina mbaawa dañjude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltii no feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yewtere mon laawol peewal. Kala ɗo waawi wonde e jewte men e binndi ceniiɗe hee, en njiyi e wonde Allah ko ceniiɗo, ko peewɗo kadi waawaa hoddude e bakkat. En njiino kadi Allah ko keewɗo moƴƴere, ko jurumdeero. Ɗum ko huunde welde no feewi e men, sabu njiɗɗen ko yurmeende. Sabu enen fof en tooñii Allah tooñange mawnge. Goofi men e bakkatuuji men ko huunde nde yooɗaani yeeso Allah, te so Allah yurmaaki en, enen fof en kalkoto. Hannde noon en nganniima janngude tinndi ɗi joomiraaɗo Yeesu tinndatnoo yimɓe ɓee, ɗiin ko tinndi ɗi ngannduɗaa ina njanngina en ko fayti e yurmeende Allah e no bakkudinooɓe ɓee mbaawirta heɓde ndeen yurmeende. E tinndol gadanol ngol ina waɗi yimɓe ɗiɗo. Heen gooto heɓii yurmeende Allah, goɗɗo oo heɓaani. Gadana oo jeyaako e lannda farisa en. Wadde noon ko baawnooɗo toraade, ombo hoora, ombo yaltina askal, ko diini yanki e gite yimɓe ɓee. Goɗɗo oo noon ko denndinoowo juuti, ko bakkudinoowo e gite yimɓe ɓee, sabu ko ɓuri heewde renndinooɓe juuti ɓee ngonnoo ko yimɓe oñiiɓe. Wadde noon kettoɗee tinndol farisa oo e nanngoowo juuti oo. Binndi ɗi mbi: Yeesu tinndani kadi hooliiɓe peewal mumen, nduttii njawii woɗɓe ɓee ngol ɗoo tinndol. Worɓe ɗiɗo meeɗii yahde to galle Allah to ngam toraade. Heen gooto ko farisa, goɗɗo oo ko denndinoowo juuti. Farisa oo darii bange, woni e toraade ɗum ɗoo. Yaa Allah, mboɗo yettumaa e ko mi nanndaani e yimɓe heddiiɓe ɓee, hono heɓtooɓe ɓee, oñiiɓe ɓee, jinooɓe ɓee, walla ni oo ɗoo denndinoowo juuti. Miin mboɗo hoora yontere fof laaɓi ɗiɗi, te mboɗo aska kala ko ndañmi. Denndinoowo juuti oo lusindii, huli hay hoynaade asamaan oo, yunginii woni e wiide: Yaa Allah, yurmumi, miin bakkudinoowo oo. Mboɗo wi'i on ko oon hooddi e peewal, kono wonaa oya, ngati kala mawnikiniiɗo yanndinte, kala jankiniiɗo mawninte. Holi ko joomiraaɗo Yeesu yiɗi haalde nde tinndi ngol ɗoo tinndol daɓɓol? E raɓɓiɗinde ko ɗum ɗoo Yeesu wonnoo e wiide: maa Allah yurmu yimɓe jaɓɓe oñaare mumen e yeeso mum ɓee, kono o yurmataa ko yimɓe sikkooɓe e koye mumen ko feewɓe. Ko ɗum binndi ɗii kaali nde ɗi mbi'i: Allah ko duŋtiiɗo faariniiɓe, o rokkata moƴƴere makko ko yankiniiɓe. Ko yimɓe ɓee teddini koo, Allah ko ɗum hutii. Allah waawaa jaɓde yimɓe miijotooɓe mbiya: miin ko mi neɗɗo peewɗo, mboɗo juula, mboɗo hoora, mboɗo aska jawdam, mboɗo yaha jama, mboɗo yaha galle Allah, mboɗo waɗa ɗum ɗoo e ɗum ɗoo. Mbele oon mboɗo mboɗo ina weli Allah? Alaa, Allah yiɗaa geɗe gummiiɗe e mawnikinaare. Allah hutii ko ɓernde mawnikiniinde. Ciftoree Kayin, afo Aadama, jinnooɗo ɓattoraade Allah e feere hoore mum oo. Mbele Allah jaɓaniimo sadak makko oo? Alaa, Allah jaɓanaaniimo sadak makko. Te Allah waylaaki. Haa jooni Allah waawaa weltaade golle neɗɗo, sabu golle men timmaani e yeeso makko. Allah yiɗi ko ngannden ken bakkudinooɓe, mbayen no oo denndinoowo juuti biiɗo: yaa Allah, yurmumi, miin bakkudinoowo oo. Ko ɓernde wayde noon Allah yiɗi. Kono o hutii ko yimɓe sikkooɓe e koye mumen ko kañumen ɓuri woɗɓe, hono no oo farisa piitiiɗo becce mum wi'i: yaa Allah, mboɗo yettumaa e ko mi nanndaani yimɓe heddiiɓe ɓee, hono heɓtooɓe ɓee, oñiiɓe ɓee, jinooɓe ɓee, walla ni oo ɗoo denndinoowo juuti. Farisa oo anndaani e wonde ñannde ñalawma ñaawoore, Allah fondataa en e bakkudinooɓe, kono o fondata en koye laawol makko ceniingol, timmungol ngol. Laawol makko ngol ngannduɗaa wi'i: so neɗɗo woofii wootere e jamirooje sarje ɗee, hay so rewii keddiiɗe ɗee fof yanii. Ngati biiɗo woto jin oo, ko kañum kadi wi'i woto war hoore. E nder ɗum, so tawii a jinaani kono a warii hoore, a woofii sarye oo. Mo jinaani fini laawol gootol tan woofii laawol Allah, te joomum wawata wondude Allah aljanna sabu bindi di mbi hay hunde ko tunwi natata ton gollotodo ko harmi wondude fenande ne kay natata ton ko dum wadi bani adam men sokulude yurmende Allah an kedido hande mbela hebi yurmende Allah hono no odo dindino juuti e goldo tindulni sudumala mbela ha joni ka kewdo pewal horema hono no odo farisani joni non e sahambu keddurde no njangen e linjil luka e simore sappe joy berende ha njienno Allah hewiri yidde e yurmende bindi di mbi rendinobe juuti e bakkudinobe fof ina badotono Yesu ngam hedade dum farisien e seriyankobe be ngoni e ngormaade ina mbiya o jabbotodo bakkudinobe ina nyamde mumen e der dum o tindinibe dum do so tawi goote e mon ina jogi bali temedere te majjiraama hen gotu mata wona wopat cappanɗe jeenayi e jeenayi keddiɗi ɗi nder ladde yiiliyo majjungu ngu ha yiita ɗum so o yiitingu o towirangu weltaare so o hooti galle makko o rendina sehilaaɓe makko e hoddiɓe makko o wi ɗumen beltoto ɗe e am ngati mi yiiti mbaalo majjunungu ngu hono noon mboɗo wi on weltaare wonore dow asman so bakkudinowo gooto waatitimo hoore mum nde ɓuri wonande toon cappanɗe jeenayi e jeenayi fewɓe ɓe ɓe cohlaani waatitaade koye mumen nde walla so tawi debbo jom buuɗi sappo kaalis daneejo majjiraama hen gootu mbela huɓɓata lampa fitta galle o yiiloro hakkille mum haa yiitangu so o yiitingu o rendina sehilaaɓe makko e hoddiiɓe makko o wi'a mbeltoto ɗe e am ngati mi yiiti mbuuɗam majjunoongu ngu hono noon mbeɗa wi'a on ko noon maleykaaji Allah ɗi mbeltorto e bakkudinowo gooto baajtiiɗo hoore mum o wi kadi meeɗi wadde gorko gooto joginoɗo ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe miñiraaɗo o wi baaba o baaba tottam geɗalame ngaluhe baabiraaɗo fecciɓe ngalu mum waɗi balɗe seeɗa miñiraaɗo o rendini ko joginoo fof ɗannani leydi goɗɗundi ulli toon ngalu mum e geɗe kantoriɗɗe nden o fiɗɗi heege bonnga ari e ndin leydi o fuɗɗi tampude o jokkodiri e gorko gooto jeyaaɗo e ndin leydi on ƴettimbo omo aynanoyo ɗum bamɗi tugi o muuyanomo hay ñaamde cinde ɗi bamɗi tugi ɗi dokketanoɗe kono o heɓaani nde hakkille makko arte makko o wi hoore makko no foti gollantoɓe baabam ñaamata haa goppa min mbeɗo maayi ɗo heege mi hootat galle baabam mi wi ɗum baaba mi tooñi Allah mi tooñima mi natti handude e wiyeede ɓiye jaggiram no gooto e gollantoɓem ɓe ni ɗon tan o ummi o fayi to baaba makko baaba o soynimbo to woɗɗi ɓernde mum heewi njurum dogi fiili e makko urnimbo ɓiɗɗo wimo baaba mi tooñi Allah mi tooñima mi natti handude wiyeede ɓiye kono baaba o noddu sarwoɓe mum ɓe wi ɗumen njawnuɗe ngaddoye wutte ɓurɗo yodde o ɓornonmbo mbaɗanembo feggere e feɗenu mbaɗanonmbo paɗe e koyɗe ngadde gayel payngel ngel kirson ɗum ñaamen mbeltoɗen sabu ɓiyam oɗo ko maynoɗo wurti ko majjunoɗo yiitama tan ko ɗungu ngu fuɗɗi ndeke on saha mawniraɗo o wonno ko gese nden o ari haa o faandima galle o o nani gaaci e duƴƴi amoɓe o noddi goto e sarwoɓe ɓe o namni ɗum ko ɗe dille ngoni on wimo ko miñi arti baaba ma wari gayel payngel ngel sabu Allah yooltimo e dow jam tan mawniraɗo o tikki sali nadde galle baaba makko yalti woni e tefde mbo o jaabi baabiraɗo o wi ɗum min mboɗen gollanoma ɗiɗo duuɓi fof mi meeɗa salade yamirore ma a meeɗa rokkudemi hay ɓotel ko mbaranmi sehilaɓam kono ɓi oɗo bonnoynoɗo ko gurdannoɗa to rewɓe yeeyoɓe tebbuli mumen arta tan mbarana ɗum gayel payngel ngel baaba o wimbo ɓingilam an gonduɗa ñande fof koye am ko jogimi fof ko an jeyi alay saago noon mbeltoɗen mbeytoɗen sabu miñi oɗo ko maynoɗo wurti ko majjunoɗo yiitama ɗum ɗo ko tindol belgol kono eɗen poti andude ko Allah yiɗi wiide en e ngolɗo tindol en jii e tindol he worɓe tato e nder tindol he baabiraɗo annaminta ko Allah miñiraɗo e mawniraɗo gannominta ko yimɓe ɓe jiida e sifaaji mumen ko adi fof miccoden seeda e miniraade dewnoode belanteeji mum to leydi goddundi to. Holi ko hebnombo? En jino andiri o toñi Allah e yimbe fof. Bakkat makko o metti mo no feewi. Ko dum wadi o tuubi o wi mi hotat galle babam mi wi dum. Baba, mi toñi Allah mi toñima mi natti handude wiyede bi jaggiram no goto e gollantobe mbe ni. En ji hono no minirado o woppiri bamdi tugidi hoti galle bamum. Babirado on holi ko wadi? Mbele o sekni biiko bonnoynodo ngalumumo? Mbele o jaggirimo no gollantobe mbe ni? Ala, Yesu wi babo soyni boto woddi bernde mum heewi njurum dogi fili e makko urnimo wi sarwo mum be njawno de ngaddu ye wutti burdo yodde o bornonmo mbada nemu feggere e fedendu mbada nonmo pade e koyde ngadde gayil payngirgil kirson dum nyaamen beltuden sabu biyam odo ko maynodo wurti ko majjunodo yitama holi ko podden andude dum do fuf podden andude ko jomirado Allah waykina o babirade hewde yurmede yimbe fuf toñi Allah mo ganduda ko kanyum tan handi e teddungal Allah ina yidi bakkudinobe be kadi ina yidi yurmade dumen kono o fadi ko kala bakkudinowo tubdo bakkatum rewi e lawul pewal ngol lelningol ko faati e mawnirado non ko hunde hawninde mawnirado teddinano babum e der dum no gollani bab makko o medani famde yiddi mum e mojjere mum ko dum wadi mo wiide min mboden gollono ma dido duubi fof mi meeda salade yemi rorema a meeda rukkude mi hay botel ko mbaran mi sihilabam mbele on nani ko mawnirado haliko o wi min mboden gollono ma dido duubi fof kono mawnirado andana e wonde bab mum yilonoko biddo gollantodo dum no maccudo ni babirado yidnoko biddo jiddudum e der bernde mum beltotodo e sago babum ha hande ko buri hewde bani adam en mbaykina mawnirado oni be mbadi koy mabbe tan ko maccube Allah kono Allah yida mbayen na maccube ni o yidi ko mbayen no bibbe makkuni ko dum bindi cenidi di mbi e ko fayti e kala gongdinde Yesu no jomi mum e dandowo mum ni kongol Allah ngol wi ruhu mo kebdono wona ruhu maccungaagu gartirnowo on kulul kebdon ko ruhu badowo on bibbe Allah mo noddirten Allah eden biya abba baba an kedido hande holina jaggirda horema ka maccudo Allah walla ka bi Allah holina jiruda horema e goldo tindul mbele nanduda ko e o minirado jabdo toñangi mum hebi yurmene babu mum walla nanduda ko e o mawnirado gollantonodo babu mum no maccudo oni Allah yida mbayana maccudo kuldo kalifu mum ni o yidi ko mbayana biddo jiddo babu mum beltotor e saga babu mum ni Allah in yidma o mo yidi yurmade mo no feewi kono o fadi ko ha mbaccuda horema ngarta e makko ko dum annabi Isaayi windi nde wi jomirado o ina fada wadande on mojjere te ummimo wadande on yurmende sabu jomirado o ko Allah jom pewal mal wodani kala daminido e makko Allah jom yurmende e mojjere o nan fadma mbele ngarta e mum no babirado o fadirno biyum tokoso o mbele ina arta e galle mum ni Allah yidi ko mbaccoda horema tuba so a ardinone Allah a yilirimu dum bernde ma fof no fotiri e gongo ma hawru e Allah bayde no babirado kewdo yurmende ni kono kala mawni kinido ha welsindi yurmende Allah wasi teddindi dum on wawa daminade hay hunde so wona nyaawore Allah nde ganduda wondani e yurmende on jaarama kedgol mon e yewtere men arore so Allah jabi ma en jokk e linjil ha njiyen no Yesu wurtinir maydo badnodo balde nayi e der yanande yo Allah labbinan on ko janguden hande ko fof te ciftoron ko bindi cenidi di kalinde bi Allah ko dumtido farnibe o rokkata mojjere makko ko yenkinibe.